mukawifu kutumbula ebyobulamu wabana kasate vya guanga kampuni ya Corporate Games Uganda ewadeyo mama kits lukumi nga zino zibadilwa mwabukati batimuji za Uganda vile eri amalwaliro okulye eria Onyama Health Center 3 lino lisangibwa Gulu ne Nawanda Health Center erisangibwa Iganga kino bakikoze okendeza ku muwendo gw'abakyala abafanga bazaala olw'obutaba na bikozesebwa naddala abo abawangalira mu bitundu by'omu byalo bw'abadde awaayo Mama Kids eri amalwaliro gano Iyani Romanyika akulira kampuni ya Corporate Games Uganda ategeezezza nti ssente ezaagula Mama Kits zino zava mu misinde kyategekebwa kampuni eno ne banywanyi baayo nga ekigendererwa kyali kyakutumbula embeera ez'abannakazadde ab'eggwanga naddala abo abali embuto ono era ategeezezza nti n'omwaka guno bategese emizannyo egy'enjawulo ekigenda okutandikibwa mu mwezi ogwokusatu ng'ensimbi zinavaamu nazo zaakukozesebwa mu kintu kyekimu
tuli basanyufu nti kampuni eziwera ataano zitwegaseeko okulabira ddala nti tufuna Corporate Games ey'enjawulo ate tuli basanyufu nti leero era tubadde tuwaayo Mama Kits olukumi Ministry of Health Mama Kits zino ziyambako kinene nnyo nti teri mukyala teri muwala alina okufiira nga azaala oba akufiira musanya tuli basanyufu nti abo bonna abeetaba mu kudduka ku Corporate Run omwaka oguwedde nti baawaayo era tuwaddeyo Mama Kits olukumi eziwera miliyoni abiri era omwaka guno era tuli basanyufu nti tulonchinze Corporate Run mu Oktoba egenda okuddamu okuddukira abakyala nti teri mukyala alina fira musanya ngaweryu obulamu
ye Jennifer Naigaga omusawo muzali sokuva enna wandala epesente eganga ategeza nti abakyala bangi tebalina busobozi bwetuusa ku Mama Kits zino nga kaseera kwekuzaala bwe kaba katuuse ekintu ekibaviirako obuzibu obw'enjawulo wabula oluvannyuma olw'okuganyulwa mu nteekateeka eno kino kigenda kukyuka
nze gye mpangaalira abakyala abasinga balimi badipendiganyo ku baami ate abaami abatalina mirimu bw'omugamba nti bw'oba okomyewo okuzaala jyangu ne Mama Kits abamu tebasobola emabega eri baali nga batya n'okujja mu malwaliro ng'agamba omusawo ajja kunvuma omusawo tajja kunyamba nga Mama Kits omwo mulimu giraffu mulimu akaveera obeiremu ne kotoni so abakyala bano okusinziira okuva omwaka guli twafunayo ebitaano bajja kubanga tubasomesa ne bagamba Mama Kits weziyiza abwerere so this time round bajja nga tebalina kutya kubanga bamanyi nti kyebagenda obakozesaako weekiri omukyala wajjanga talina Mama Kits abasinga bakozesa bigoye ate ebigoye ebibe obukyafu obuwuka obwo oluusi bubakosa nga bankamala okuzaala naye omwaka guno tetufunyeeko bakazi bafunye infections ezo after delivery olwa project eno nti yatuwaaki Mama Kits zibasobodde ozikozesa bulungi
baba mukubakyala abaweereddwa Mama Kits basanyufira bagamba kino kibayambye nnyo kubanga babadde tebalina nsimbi zizigula
tebampita naye bale adera eno Mama Kits nsanyuse nnyo okugimpeebwa kubanga mubeera mu giraavu zisobola okuyamba omusawo ng'agenda okunzaalisa ate mulimu ne kotoni kotoni eyamba nnyo okubakyala oba tofunye Mama Kits eno ojja tuuka mu ddwaliro era nga tulina akaveera kakwebakako oba tokayina era kale waliwo ebigenda kunoneka ng'engoyi zo tebasobola kukwatako era nga tebambadde giraavu z'abasawo oba olina okufuna giraavu zinaazambala n'oteekawo kale bikukabibi za nyunga choina
ampita mukano erijeni kati zino Mama Kits zituyamba nyo kutuka mulwaliro n'okora ko mangu ogusinga kutuka utaina Mama Kits kwanga musa tasa ukora ko utaina Mama Kits tuza ugenda mulwaliro utaina Mama Kits kwanga Mama Kits usoka kuyigura nekati turi basanyufu nyo kubanga tufunye Mama Kits yabwerere icyo cyangu nyo